olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan. E whaitau se lauta mai te aonga PhD students mai atinu I whafo, olo fofoea o onga I waenga e ta aua ia Australia ma le lumanai olo na te maoainga. Mai wo o atu I le tolu tau sanga o whaatali nei ta mai te aonga I se whaayunga o latou talo sanga mo visa. O I la tolu o fiena nei tūlanga e o fiaitanga ta mai atinu e peo Iran, Saina, Initia ma Pakistan. Pa mai lato ia wo lato le fia fia, I le uumi o taimi e whaataliai e meise, o loo whaataliai fo I ma lato su e suenga wa mai a whaatu peina, ma o se tūranga le mautonu. Ina ua maua e leri o Hamed Borazad, le ava noa skolisipi mai se Universite e Australia nei, e ha o ngai mo le whaelunga PhD, sa matoa ila ngona lo na fia fia. Aide mai au le tolu tausanga na whaataliai mo lo na visa a onga, wadi I wale fia fia I le whaanua noa. Ma whae maine nei ari e tolu su di matusanga, ua umafo I se fia aonga, ma o le temi nei, ulo o wha a wawisi ana awa onga I le United Kingdom.
I was, you know, continuously checking my email like every day, eventually that, you know, that kind of waiting and not knowing what is going to happen is going to affect you mentally and physically.
E le whapea la na au Hamed e lawe a I re tūlanga lea, e tali tonuina pe aititi mai pe amare lima se furuta mai te aonga mai Iran, wa siria fo I mare taro sanga, tau sanga o whaatari mō visa. Sa whaatala noa e re SBS nisio ta mai te aonga mai Saina, e tali tutusa lawa fo I re tūlanga o whenga I ma lātou. Wa lātou taro sanga ia awa nei whaenoa ina o lātou tangata o na opopolenga ina le ia whaena I lātou pe a whaia ni a lātou whamtalanga.
I have a lot of pressure. I have waited 2 years and still haven't heard anything. I've asked many times, but life just left me waiting.
O se mata upo wa le fiafia I fo inisio tangata, wa lato I oina le au mai au tamaitia onga mai fafo. Fa mai Clement Cannon, o se faya onga I le computer science I le Universite o Sydney, o le teminei wa lusi au stadia tu rangatau I suesuenga ta ua tele fa apea mata leni.
To put it bluntly, I think we're shooting ourselves in the foot. These are very qualified people that can and would want to contribute to Australia, and we need them.
Fuai whamtalanga mai le upenga te whaelangi le Home Affairs o le afota mai te aonga whaava mahalo postgraduate students e mawola tau visa I tutono le whamasina. Aina le tasi mai le sefulo ta mai te aonga e umi atu na I role tau sanga e whaatadia I mo le visa. Fa mai rei si ripoti o reo whae o visa I obata di eina o se vaenga telo nei visa e anga I le au taro sanga mai Saina. O ini tia o lo tūranga toruai, Pakistan o lo o lo na walu ma Iran I le lo naiva. Fa me onisio siaki e whaia e maafuai o na whaatuai le whaangai o inga o taro sanga o visa. A wafa matala se tasio tangata whainga renga mai le Australian Strategic Policy Institute o John Coyne e whapea.
Applications will be examined on a risk basis. Where there's a risk to intellectual property, where there's a risk to critical technology, there should be an expectation that the Australian government will take that risk seriously and assess it. Any visa system must be able to process people quickly, especially if Australia is to compete for the best and brightest students in the world.
O le whaarurunga o le group of 8 universities o Vicky Thompson, na ia whaeroa I se pepa o whaamtaranga I le SBS, e le te tauona taliango o fia le tūranga leo le whaataritali o nei tamiti a onga mo le iunga o tālo sanga mo visa. Fa mai nisi wasidia nei ma le tausanga o whaataripea, po o le alawa le tuai ngā whaeunga e tau nuu iai e te tau lava o na whaeroa marino ane. Walangolangoina le manatua le rio Hamed Borazad. O le ripoti ua tuwhatsia e Lynn Evelyn, mai SBS News, ia ma whaeliwina molo sida fiafoi I lea tūlanga. Like, share, ma whaali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.